dore barihebye ngo bararambiwe ndetse n'abakristo bo bacitse intege cyane birengagije ya masezerano y'umukiza Yesu
ntabwo aratinda tegereza kubaha uzabona ibisubizo So bikure mbere Umura imana yacu iragutabara Ntabwo aratinda tegereza Kubaha uzabona ibisubizo Nubwo ufite ibibazo bikure mbere Umura imana yacu
Intambara, oh, intambara Dore baricana kubera mazare
Nitorero naho urukundo rwarakonje
Nabafandimwe nibacuzura kubera ibyise
Ntabwo aratinda tegereza Kubaha uzabona ibisubizo Iragutabara Ntabwo aratinda
Tegereza
Kubaha uzabona Ibisubizo Nubwo ufite ibibazo Bikuremereye Umura imana yacu Iragutabara